mamá. Mami, my mama.
That's on the beach.
Mama, I love you, mama. I love you, mommy. Ne mamba ni miaka chinana. Masoko ni sigara ni mwana. Mtoto wako. Kwenye nkoma chivoko. Mpabula. Nonzi jame pise zisagasa. Mama, amazima. Alinjaga langa gwaliva. Watatanga bakumulimu. Kulisa yo, wemba kusomero, mkulisa yo. Atena kumaja, wakulele vyambalo. Nantufumbide chokunwa, nukisabide salazo. Mama, mama. Mama. Neyatiza, wakumusitula, emiezo mwenda. Mama. Wengkaba nusisa, wenduara na janyaba, thank you. Mama. Neta, talota punyeba mbinga kumukumia. Mama, you're so caring, thank you. Mama, you're so loving, thank you, mama. Mama, wapana, sija kulindo gala mirindi okenyo hiro buru njivu. Mama, sabaka tunda kuangaze, ulie kuweba na biange. Oweba ni mama, okukumianga tata mubavu. Wasabangisala Goya gala fetu wewa mukisa Goya gala tata wewa mukisa Goya gala familia wewa mukisa Thank you mama Mama Neyantiza okumusitula Nimiezo mwenda Mama Nwinkaba nusisa wenwara Nijanyaba thank you Mama Netata lota punyeba mbinga kumumumia Mama, you're so caring, thank you. Mama, you're so loving, thank you, mama. Mama, apana, sija kulindo gala mirindi okenyo hiro buru njivu. Mama, sabaka tunda kuangaze, ulie kuweba na biange. Ni mwamba ni miaka chinana. Masogo ni sigara ni mwana Mtoto wako
Papa I love you mama I love you mommy
We yanko machivoko Mpabula Nuzi jame pisezi sagasa Tela kumaja Wagole vyambalo Nantufumbide chokunwa Nantusabide salazo Mama mama Okumusitula, emiezo mwenda Mama Mwinkaba nusisa, wenwara na janyaba Thank you Mama Netata lota punyeba mbinga kumumumia Ngoia Mama You're so